tie kod moro diriyo mwaka ino dwaro gi mage Oluwachi lulo milo tonglo professor duogo chunywa Oginga wuda logo wajo noluwachi nyaka ting ne lwedo Tieko loko lando mungo koino ayuka mamarwani Amisi samba kodo gola owino sami koda chore Dokta wa yaki wajo ni bobi nyaka unge nelwedo Sura bei koda yoga gotieno solo mago piny In gi bobo gola koda pita otieno yoro Masino gola tero bel moto bungo chung bate Jalizo ndie kawinyo mago moloyo Afrika mangima Wajine wapimo gino do anyasachwa gi Yesu wode Goro wodo galo mongo rais bendo ere Pinyingi mawinyo dagini go galo oklok nyinge Juma koda mui go nyango medika Sani wa mori gila la gili la chiengi nyamina uma Yuniza vyemba wino pako go tino dokta majandiwa Bendo wajo na mchumi mwono konyi kuwezo gale turu waka Sani wakwe hulo simbo obongo mwono konywa Goro hulo galo yoro mwaka kodu mwake turu waka Shonga Thank you.
kundudo Nisani kuloko nyigigo Tondi pinyuru meturata
Pinyingi ma winjo dagi Pinyingi ma winjo dagi Niko balo hok lok nyinge Sani wakwayo huno simbo Resinu akoro mamaroni
Ya wama unayo dagi To ya wama injo dagi Ya wama urisho dagi Niko galo hok lok nyinge
Sani wakwayo huno simbo, resinu akoro mamaroni